Amawubo 74 verse 1. Kulunkulu usilahleleni kuze kube phakade na. Intukuthelo yakho ithunqelelani izimvu zedlelo lakho na. Verse 2. Kumbula ibandla lakho walizuza endulo owalikhulu ukuba libe isifunda sefa lakho nentaba sesiyoni ohlala kuyo. Verse 3. Lwamisela inyawo zakho emidilikweni yaphakade, isitha sone konke endlini engcwele. Verse 4. Izitha zakho zibhongile phakathi kwendlu yakho yokubuthana, zamisa izimpawu zazo zaba izimpawu. Verse 5. Zaba sengathi abantu baphakamisa amazembe mthini eminyeneyo. Verse 6. Konke okubaziweyo kwayo sezikuphohloze ngembazo nangesando. Verse 7. Zayokhela indlu yakho engcwele, indlu yegama lakho zayidumaza kwaze kwaba phansi emhlabathini. Verse 8. Zathi enhlizweni yazo, masibachithe kanye kanye, zashisa zonke izindlu zokubuthana zikaNkulunkulu ezweni. Verse 9. Izimpawu zethu asiziboni, akusekho umprofeti, akakho kuthina owaziyo ukuthi koze kube yinini. Verse 10. Nkulunkulu, koze kube yinini umcindezeli ethuka, isitha sihlambalaza igama lakho njalo na. Verse 11. Usihoshelani isandla sakho isandla sokunene na? Sihoshe esifubeni sakho uzichithe. Verse 12. Nokho uNkulunkulu inkosi yami kwaphakade yenza insindiso emhlabeni. Verse 13. Kuyena owahlukanisa ulwandle ngamandla akho, wachofoza amakhanda ezilo ezesabekayo emanzini. Verse 14. Kuyena owaphohloza amakhanda kaLeviathani, wamnika abe ngukudla kwezidalwa zasehlane. Verse 15.
Nguwena owaqhamukisa isiphethu somfudlana, nguwe omisa imifula egobhoza njalo.
Verse 16. Usuku ngolwakho nobusuku ngobakho, nguwena owenza ukukhanya nelanga. Verse 17. Nguwena owamisa yonke imikhawulo yomhlaba, nguwe owenza ihlobo nobusika. Verse 18. Khumbula lokhu Jehova ukuthi isitha sithukile nesizwe sinobula silihlambalazile igama lakho. Verse 19. Ungawunikeli umphefumulo wejuba lakho esilwaneni, ungakhohlwa ukuphila kwezinhlupheko zakho njalo. Verse 20. Khumbula izivumelwano ngokuba izindawo ezimnyama zezwe sigcwele izindlu zobudlova. Verse 21. Ocindezelwayo makangabuye ejabhile, ohlupheka nompofu mababonge igama lakho. Verse 22. Vuka Nkulunkulu, imele indaba yakho, khumbula ukuthi uklolodela iziwula usuku lonke. Verse 23.
Ungakhohlwa izwi lezitha zakho, ukuxokozela kwabakuvukelayo okwenyukela njalo njalo.